Dimuru kundor guinambarai.
Care for empire.
Aiwe, the rig don't even oh, I. Dimuru kundor guinambarai. Umukobwa na warankunde yarankunda undwa n'umwarutambuka inzira zigafungwa niwe mwarunkunda kandi nubahaye ariko urukundo rwacu rurahinda umuriro gendarira wakarira amarira gakamanyumva unakomeza gushengura umutima unkunda afata ikiganza unyandeba mu maso umutima wanjye uti bombori 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 bo bikamwanga mu nda ukanyicira ijisho ati ndagukunda we ariko mabukwe yarabyanze data bukwe nabyumva baravuga bakamwinja bakavuga ko namukunda Bareke sineze kumwanga kuko iminsi ishira ndi kurushaho kumunda amarira yanjye akayahanaguzaye gendarira wakarira amarira gakamanyumva ngo nakomeza gushengura umutima unkunda afata ikiganza uyandeba mu maso umutima wanjye uti bombori 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 bo mabukwe yarabyanze data bukwe nabyumva baravuga bakamwinja bakavuga ko namukunda temerai hoyai umutima wanje ni wakwihanganira kumareka ahai hey owa ngurukundo rwinambara ahai ahai yeah dimurukundo rwinambara ururukundo inambara yeah hey murukundo rwinambara nabyumva